like I got the recipe.
Gino, 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 Gino.
I should know.
Ah, sina mpango naye mbona. Hey, sasa nijipe sesi za nini. Oh, na enjoy life ustaki shida. Ah, ni mwendo abata kukumaini.
Nipe ni kupe la tupate, wote la tupate. Nipe ni kupe la tupate, wote la tupate. Niambie basi, kama una midikazi, niondoe wate, yani kapaki basi. Speedy ya mwendo kasi, mweza kudita basi. Street ziko top, street zimeja kijiji. Kama ligi chance, club wiko top, baby ziko top kibidi. Isambazo kapu,
mwingi mana ujuzi wako hapa. Sio mitani wananuka vikwapa.
Na chaje sasa.
Mie, kula bata.
Na chaje sasa.
Leo, kula bata.
Na chaje sasa.
Mie, kula bata.
Na chaje sasa.
Leo, kula bata.
Positive day, don't allow some negatives if I'm on your way.
Sintoto kwenye mudi, mwenzo nisha jipata. Kokoriko sijarudi, nakula mibata.
Na chaje sasa.
Yeah.